That blong blong wa rona na afu na mbono oboda na fom fojwa. Bible si kangu noge mbo wa yewone. Ya meronyo wana chokwa nyo jiaka. Oji chuku. Eji. Eji dena ya. Oga na agona na mbombo siya wana. Oje kwa. Uwa to si uto.
Iwa chine ke.
Uwa di sigima.
Uwa di sigima.
Yonya kwa rewe.
Uwe mwe si isi.
Uwe mwe si isi. Uwe mwe si isi.
Uwa di sigima.
Nigeria na ndo chichi. Ihe gaso onye ọbụla tinye aka ka akwụsị ihe ọjọọ. Ori na ama ajọ ọchịchị na-aga n'ụwa. Onye o metụrụ tata ya ma metụrụ ya echi. Ya mere mgbe onye ọjọọ ihe ọjọọ ejina na iri ga ego wee kpọba ihe ọjọọ ihe ọma. Maka onye soro bụrụ ihe arụ okpu eze mgbe ihe arụ ga-ewere ọchịchị ọchịwa onye ọbụla eji wee tụ n'ilusi oju nwa nkịta isi ọtara ma onye nwe ihe ego chifo mego ga-eji ọba merit n'aka ya saba ego merit ma ọ bụrụ na merit amaghị na chifo mego ji nna ewere gwọrọ ọgwụ ego period. No wonder ọ dị ihe na-aga n'ụwa amabụghị na onye na-aga n'okpuru anyanwụ. Ị chọrọ ime na nwata ibe gị mere ma na ọnwụ ga-erugo. Ị ma ihe o mere n'ihu na ọ bụ oke ụgbọala ịmaghị etu esi wee mewe ego dị onye na-arụ dada amanye onye nọ n'ọrịa n'ahụ. Nwata ibe gị gbuo mmadụ wee gwọrọ ọgwụ ego igbukwuo mmadụ were gwọrọ ọgwụ ego. Ọkwa ihu na o ruru na nke mmadụ ga-anọ ndụ were anya na-ahụ ọnwụ ya anya. Ọ ka anya rụra nke weta isi bịa were isi anọrọ ndụ ruo ogbenye na-ahụ ụwa na ihe na-aga n'ime ya. Ihe na-aga n'ụwa ọ dị m egwu. Ọtụtụ ihe na-emesi ugbu a mana enweghị ihe anya ụwa ugbua mme.
Ekwuru na anya
oke ọchịchọ ọchịchị nchigbu. Mgbe ọ na-abịaru ọ bụrụ na a warawa Obrunda picha de ko fojura ba. Wesi adia. Kiri je memo dinya. Ngola na manya mi ruwe chop to nyembo. Mi we chua wono. Ekwe ti dem ma ba gichi. Obodo we dana. Ndi we shedi na ba anu ya ina ku we gba yo kiri kiri na ti ra yo nuno ku. Ndi na ku nke na me ko bi njuru. Ndi na ku nke na wutem. Ndi na sin chi karapia. No yo ja para mi odara emma ma ina ku ari kasetu we si oke. Nina Puria, which I shed when I had a web, and I shed Hano, never come by Hanelem. Nancy, you're going to chicken and chicken on wire. You say, I'm done on our work, and I was on a can you this boy. Come on, my own, I did a Macora and Maca. I simply would also be a book of one wire. When I sit up here, there were a game paravan. I say, Bruno, so they get you.
Put
that as Simona, I want one happy one.
More music at Praise Zion.com.